aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise. dagaallo xooggan oo isku fara saareen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa loo yaqaana bangrafta iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab, ayaa waxuu maanta ka dhacay deegaan kalabagaras ee dhacduleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe. wararka ayaa sheegaya in ciidamada bangrafta oo ay hawada sare ka taageerayaan diyaaradaha dowladda maraykanka muddo laba goor dhegta dhiigga loo daray, waxaana dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaasi ku dileen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada bangrafta, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen lix kale. ciidamada yuhuudda ayaa weli halkooda kasii wada dilalka bareerka ay kula kacayaan shacabka reer khaza, xilli weliba ay xidheen macbarka karam abu suleym ee uu gargaarka ka soo gala jiray. muddo 11 maalmood oo uu xidhanayay macbarka karam abu suleym, waxay dadka reer khaza wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga nolosha ah. dadka qaar ayaana waxay sheegayaan khaza looga cabsi qabo inay dib ugu laabato macluushii hore, xilli weliba lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. ciidamada yuhuudda ayaana si ula kaca u xidhay macbarkani si aysan marinka u soo gelin wax gurmad ah. tani markii uu dhammaaday wejiga koowaad iyo heshiiska ay kala sii xidheen kooxaha muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda. dhanka kale, ciidamada yuhuudda waxay weli halkooda ka sii wadaan xadgudubyada ka dhanka dadka riidka. toogashay ka geysteen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka khaza waxaa ku shahiiday laba ruux oo falastiiniyiin ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale. ciidamada suudaan ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen goobo istaraatiiji ah oo ku yaala magaalada Alfashir. ciidamada suudaan ayaa maanta ku dhawaaqay inay la wareegeen gacan ku hinta goobo istaraatiiji ah oo ku yaala magaalada Alfashir ee waqooyiga Darfur, kadib markii ay dagaal baan magaaladaasi kula galeen ciidamada taageerada degdega. warbaahinta militariga suudaan ayaa xaqiijisay in ciidamada militariga dalkaas ay taageerayaan dhaqdhaqaaqyada halgan ka hoobeysan iyo ciidamada isku dhafka ay u suuragashay inay fashiliyaan qorshayaasha ciidamada dacmu sariic ayna wiiqiyaan awoodooda dagaalka ee gobolka. si kastaba, dagaalka Alfashir ayaa la saadaalinaya inuu noqon karo mid isbeddel ku keeni kara dagaalka ka socda Suudaan. ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dagaalka Ukraine ay adagtahay soo afjaridiisa. wasiirka arrimaha dibadda dowladda Mareykanka Marco Rubio ayaa waxa uu sheegay in dagaalka adag ee ka soconaya dalka Ukraine aanan laga gaari karin wax xal militari ah, xilli uu ahaa mid shir jireed oo ku qabtay Ireland kaga hadlayay arrinta ku saabsan soo afjarida colaadda Ukraine, ayuuna sheegay qodobo dhowr oo aysan middaasi ku suurtageli karin. arrinta koowaad ee uu ka dhawaajiyey mas-uulkani ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxay tahay in dowladda Ukraine ay doonayso inay ahaato mid awood u leh inay iska difaacdo duulaan kasta oo loogu soo qaado mustaqbalka. sidoo kale, waxa uu tilmaamay in dowladaha reer galbeedka iyo nabadgelyada Ukraine u arkaan in cunuqabateen la saaro dowladda Ruushka. Rubio, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, ayaana waxa uu muuqanayaa mid siyaada uga quustay in dagaalka Ukraine lagu joojiyo waan lala galo Ruushka. wararkii caalamka dhegeystayaal caawa wanaga intaa.